Baby.
Black Market Records.
Yeah. Jackie.
Majuka ni kama unarusha mikono Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo Teremuka, teremuka, kakono kono Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Kusasi inadonjo wasi ni kumoto Ati
kaleka dance, cheki kaleka dance Kwanzo kiwa kijaba, ndo napewa kichance Low but sure, no kizito gonna relax Rusha mikono juni kama hujui kudance Ah, toa kofia na mkono kulia pa Panguza kihara bas, notoe kijasho Moonlight love kwa jua na mpango wa kando Ndo kisianda maithana madhando
Hey, mami yondoko, mami sipoko Kakuna njoti, tunachana na popcorn Ongeza flow na dojo tumedonjo Alisema ni first time but yo ni uongo Siki enyeji huyo dem ni mwitu See through niliacha chuo ni pedi pitu Itu dani ya msitu iko na jitu Please tu nime mada hari wa shukitu
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Roundi za mtani kapata mia khalifa Mia kadhama mia kajipa Pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA Teremusha, teremusha angusha kakalita Alikula fish kirimba, alikuja fish na rinda Na tuko east, tuliza venye alifanywa Mio ndoko lazima ondoka kama umezima Uliza Harry Grace venye alifanya
Alichoma mbogi wakadai kuokoka Hapa kauji kudance, nurudi kulo metoka Ndani ya club fast na wamusho kutoka Rombosea boys fiti nika kiuno inamota Oka, one night na mimi unaomoshwa Mio ndoko fanya tu kama kwa kumekosha Ukikam bash bila boti unaondoka Vunja mifupa mio ndoko bado slow
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Banjuka ni kama unarusha mamikono Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo ndoko Mamiyo mio 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 ndoko